Umfanekiso wamashumi amathathu nesikhombisa. UNkulunkulu ufundisa ukuthi kuhle amaKristu ahlangane ndawonye ukuzomdumisa, ukuzokhuleka nokucula. Kufanele kube khona isikhathi sokushiyelana izwi likaNkulunkulu, nesikhathi sokukhuluma noNkulunkulu, nesokuletha izipho kuNkulunkulu, zokuqhuba umsebenzi kaNkulunkulu. Umzimba wonke wamaKristu ubizwa ngokuthi ibandla. Iqembu lamaKristu lapho ukhona nalo libizwa ngebandla.